arbaan in arday dadkan diyaarayay in ay ku difaacaan cadawga dalsho iyo dadsho, isla markaasna way ka dhiirigeliyaan in arday horan socdaan. Sidiiba agagaarka Bunakaba ciidan oo arday hadda shabaab ah oo arushano meel rugma leh afar afar sidigila lamaya tuulooyinka arday kumanaysanka jiran, xaalasna way ugaarsanahay ciidanka booliska gaarka ah. Jiran ciidamada weli arday tababaran socda magaalada Baydhabo, jiran kumida ciidamadii horey tababarka ku baahay. Marka tababarada way mannay doonan haano xoog sidow difaac kasta markii dhamaato difaaca kalena horeynu ku hareeyeen ilaa nu ku safeeya cadowga geyigan koonfur galbeed insha allah. Golsho labo si sida la soo taagan ciidamada AMISOM ayaa ku hawlgalay iyo ciidamada SNA conflict oo aragay yaro meeligaana yari. Marka iyadoo la fiiriyo xaaladda qabaylada meela degow way arday la sahmiyahay ama laisla meel dhigay inay arday marka hore arday si nabadee laka dhamaay khilaafaadka qabiilada kadibna maleeshiyaadka ama dhalinyarada ee dowlada dhalada iyo arday nabadeyn oo waxay liisiin inay arday ciidamo suubsadaan qorshahaasaasood malkasta oo la suubiyay dad ku furaajara. Marka dadaalka dowladda koonfur galbeed ma yar ilaa haddana socda, aakhirkana insha allah inay la guuleysan doono aaminsan.